Shaya. This is another one straight away for. Let's just speak alongside good jazz and hey you lazy. Chow.
On me a pong wanna yonna yonna ah. They wanna yonno kitty ah. On me a pong wanna dia dia ah. They wanna dia kitty ah. On me a pong wanna yonna yonna ah. They wanna yonno kitty ah. On me a pong wanna dia dia ah. They wanna dia kitty
ah. Ah, he ought me a tinu pong. Kemaro me a malo yonna yonna. On me a pong yo, tu sanelo dano tu sitia ria rio kai.
Tumekuko fikiria maneno mingi naleta sida kwa dunia. Wanito yote na wanalia wana machozi. Hakuna pesa kwa dunia sio mbaya. Tumefanya pesa 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 pesa. Pesa hii ni baby yote ni yako. Kuja kwangu tunaenda nyumbani baby. Mama yangu nataka uone baby wewe. Wewe ni yangu nitakupenda. Nitakuchunga. Usikope baby wewe nikuja kwangu.
Shaya.
Yellow bone, one of the idea. They want to be your kitty, on yellow bone.